You know it's Jordan Records production, ladies and gentlemen.
Football in the middle of the Giants.
Wait, KC.
Bifili swala leka foot sketch muyaji.
Mr. Fundanga in the house. Yami Black, Iru Valley, Africa and Child. Costa.
Hey, man.
Bifili denu.
Rap and keo na kulinga kifa.
Last.
Rap and keo na kulinga kifa.
Ambaika.
Rap and keo na kulinga kifa. Kungeo afu kama animpawa kwecha hibafu.
Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Ungeo wapu kama numba wakwecha hip hop.
Rap and girl, hirapu ya malazi. Rap and girl, hirapu ya malazi. Rap and girl, hirapu ya malazi. Ungeo na kubyecha numba wakukwa mbozi.
Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo.
Ndashi nongu rape konge ngu afu kama nge 5 minutes so femo ya kukuma. Kujila nke waringi wakutuma. Bita hashi nongu ringe ya kumbuma. Biti ngui hake mchikwama. Ngu rape nge sponsor nangu tali sachikwama. Rwai mungu ringe ya kumbwama. Heta alihuli senga ngwenyi kwa tuama. Voko ya kuivaka na kushirila. Devore shirapu muongo na shirila. Laifwa haatela kuhirila. Momwa mikurapu yengwe sana kundunduila.
Rap and keo na kulinga kifa. Rap and keo na kulinga kifa. Rap and keo na kulinga kifa. Kungeo afu kama animpawa kwecha hipafu.
Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Ungeo wapu kama numba wakwecha hip hop.
Rap and girl, hirapu ya malazi. Rap and girl, hirapu ya malazi. Rap and girl, hirapu ya malazi. Ungeo na kubyecha numba wakukwa mbozi.
Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Mchano rap nge ya pwile ngunja. Marapa zimuchivulu chenu nge muvitonji. Weka ngwe mwechi kufuma ama strecha. Kozi kweka mungu ase na tuwa za kubecha. Combination ya Jay-Z na Dizzo. Ikiko ili mukachika ya mimu mabonzo. I stand tall on the shoulders of the legends. Keep the shit to yourself. Umumasu muma bladders. Jealous fwete te mukachika ma friends. The eye on my plate ngwe tusumbi kumabezi. Kawa the best, fuck off, take your city. Ia kemba na uwasa kwa ngana to my sweetie.
Rap and keo na kulinga kifa. Rap and keo na kulinga kifa.
Ambaika.
Rap and keo na kulinga kifa. Kungeo afu kama animpawa kwecha hip hop.
Rap and keo na kulinga give up. Rap and keo na kulinga give up. Rap and keo na kulinga give up. Kungeo afu kama animpawa kwecha hip hop.
Rap and keo hirap ya malazi. Rap and keo hirap ya malazi.
Ambaika.
Rap and girl, hirapu ya malazi. Keo na kubyecha numba wakukwa mbozi.
Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Keo na kubyecha numba wakukwa mbozi.
Rap and girl, kumukoweko. Halas tuweti. Foko shafu kuhamba kana sweti. Kweka ngukafwe habita isoti. Rap isonge maso isoti. Rapu ya mi yapwa high gritty. I don't give a chance on the rap, I'm gritty.
Rap zone kediri usele sele. Ganda na muivwika yeche nuba itambile. Ngwajiviti kuna sale muvu imbimbi. Yoshate ngwafwele lau na kujivu wa jimbimbi. Not bad zone daka ngumaricha. Make money through bars. Mainja ngunja uchi, no.
Rap ankeo na kulinga kifa.
Last.
Rap ankeo na kulinga kifa.
Ambaika.
Rap ankeo na kulinga kifa. Kungeo afu kama animpawa kwecha hip hop.
Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Rap and girl, na kulinga give up. Ungeo wapu kama numba wakwecha hip hop.
Rap and girl, hirapu ya malazi.
Last.
Rap and girl, hirapu ya malazi.
Ambaika.
Rap and girl, hirapu ya malazi. Keo na kubyecha numba wakukwa mbozi.
Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo. Rap and girl, hirapu ya malazo.
Boy, thanks for the project, yo. Hey, yo, Ben Low, I got you on this one. Manager, Chef Tizo. Hey, yo, see one job was there. Young ghetto. Got you.
Your manager's backlist, what's good, yo. DJ Trex, Sit Pillars Commander, Kapalu Zuze, Last, Shatter.